Igitabo intambara ikomeye igice cya kane. Mbere yuko dukomeza n'iki gice cya kane, tubibutse ko iki gitabo turi kurebera hamwe ari igitabo intambara ikomeye kinini cyahinduwe. Mu gice cya mbere twarebeye hamwe ibigendanye no kurimbuka kwa Yerusalemu, naho mu gice cya kabiri turebera hamwe akarengane mu binyejana bya mbere, mu gice cya gatatu turebera hamwe ibirebana n'intandaro yo kugoma. Mu gice cya kane cy'iki gitabo intambara ikomeye, tugiye kurebera hamwe abagorozi b'itorero rya mbere, duhereye ku bavodwa. Nubwo habayeho umwijima mw'isi igihe kirekire cy'ubutegetsi bw'itorero ry'Abaroma, umucyo w'iby'ukuri nturakazima rwose. Mu bihe byose habagaho abahamya b'Imana, abantu bazirikanaga kwizera yuko Kristo ari umuhuza wenyine uhuza Imana n'abantu, abantu bubahaga Bibiliya ko ari urugero rw'imibereho, ndetse habagaho n'abakomeza isabato y'ukuri. Abantu bakurikiyeho ntabwo biyumvishaga ibyiza bakorewe n'abababanjirije kandi bakaba babyidagaduramo. Bitwaga ibyaduka, imigambi yabo yarahakanwaga, imigenzereze yabo yaranegurwaga, ibyo banditse bikangwa bakabisobanura uko bitari cyangwa bakabikuramo iby'ingenzi. Icyakora bakanga bagashikama, uko ibihe bihaye ibindi bagakomeza kwiringira rwose ntibateshuke, biba nk'umurage utunganye uzigamiye ibihe byajyaga gukurikiraho. Igitekerezo cy'abana b'Imana bayikiranukiye mu gihe cy'umwijima cyamaze imyaka magana menshi ubwo Abaroma bari bafite ubutegetsi, cyanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Nta nyandiko z'abantu wagisangamo cyane uretse utumenyetso duke tugaragaza ko abantu nk'abo babayeho, tugaragazwa n'ibirego by'ababarenganyaga. Byari mu mategeko y'Abaroma guhisha ibimenyetso byose by'urubanza rwaciriwe abanyuranyije n'amategeko yabo. Nta mbabazi zabagaho zo gukuraho inyandiko cyangwa umuntu wanyuranyaga n'itegeko ryabo. Kugira gushidikanya cyangwa akabazo ku itegeko rya Papa byabaga bihagije gucisha umutwe uwabihangaye, umukire cyangwa umukene, ukomeye n'uworoheje. Roma igerageza kandi gukuraho inyandiko zose zihishura ubugome bagirira abatavuga rumwe nabo. Itegeko rya Papa ryashyiriweho kugira ngo ibitabo n'inyandiko zose zibyerekeye zitwikwe. Amazu y'icapiro atarabaho, ibitabo byari bike kandi bikozwe mu buryo buruhije kubibika. Nuko rero byari biruhije cyane kubirinda Abaroma ngo batagera ku mugambi wabo. Nta dini na rimwe mu butegetsi bw'i Roma ryasigaye ridahungabanijwe mu burenganzira bw'umudendezo. Ubupapa bwakoreshaga ububasha n'iterabwoba k'uwo ari we wese wahangaraga kutemera ubutegetsi bwabwo, bituma amadini aca bugufi yemera kuyoboka. Ubukristu bwari bwarashinze imizi kera cyane mu Bwongereza. Ubutumwa bwiza uko bwakiriwe n'ababreto mu binyejana bibanziriza igihe turimo, ntabwo bwigeze buhungabanywa n'iby'ubupapa. Akarengane kakozwe n'abami b'abapagani niko konyine kakwiriye hose, kaba igikoresho Roma yifashishije mu kurenganya ubukristu bwa mbere mu Bwongereza. Abayoboke benshi ba Kristu bahungaga akarengane mu Bwongereza bashoboye guhungira muri Ecosse. Ubutumwa butangirira aho bugera muri Irilande. Aho bwageraga hose bwakiranwaga ibyishimo. Ariko ubupagani bwongeye kugira imbaraga mu gihe Abasaxoni bafataga Ubwongereza. Abafashe icyo gihugu basuzugura guhabwa inyigisho n'abagaragu babo, bituma abakristu biyemeza guhungira mu misozi no mu butayu. Ariko ako kayubi k'igihe gito ntikatumye umucyo w'ukuri uzima. Mu kinyejana cyakurikiyeho uwo mucyo usakara muri Ecosse ku buryo butangaje, ugera no mu turere twa kure. Korombani w'umunyabwuzu na bagenzi be bakomoka muri Irilande begeranya abakristu bari baratatanye maze batura ku kirwa cya Iona. Icyo kirwa kiba ihuriro ry'imirimo y'ibwirizabutumwa. Umwe mu babwiriza b'ingenzi yari uwubahirizaga isabato ya Bibiliya, uko kuri kwigishwa abantu. Ku kirwa cya Iona hashingwa ishuri ryasohotsemo abasore b'ababwiriza bakwije ubutumwa mu Bwongereza, ndetse babujyana no mu Budage, mu Busuwisi no mu Butaliyani. Ariko Roma yari ihanze ijisho ku Bwongereza, yiyemeza kubugarura munsi y'ubuyobozi bwayo. Mu kinyejana cya gatandatu, abavugabutumwa batangira igikorwa cyo kwihanisha Abasaxoni bari bakiri abapagani. Bakirwa neza n'ababarbari b'intagondwa, bemeza ibihumbi byinshi by'abantu kwigisha imyizerere y'ubupapa. Uko abayoboke biyongeraga, niko abayobozi b'idini y'ubupapa barushagaho kugirana amakimbirane n'abakristu ba mbere. Ingorane zikomeye ziravuka. Abakristu bari abantu boroheje, bicisha bugufi mu mico yabo, mu myigishirize no mu mikorere, nk'uko ibyanditswe byera bivuga, mu gihe abandi bakoranaga ubukana, guhutaza n'imvugo y'ibitutsi. Intumwa z'ubupapa zisaba ko amatorero y'abakristu yemera ubushobozi bw'ikirenga bwa papa. Ababreto basubiza bicishije bugufi ko umugambi wabo ari ugukunda abantu bose, kandi ko papa adafite uburenganzira bw'ikirenga mu itorero. kubw'icyo kw'icyo bashobora gukora ari ukumuha icyubahiro gikwiriye umuyoboke wese wa Kristo. Bageragezaga uko bashoboye kose kubemeza kuyoboka Roma, ariko abo bakristo b'umutima wacishije bugufi baratangara, kandi ubwirasi bw'abo bayoboke ba papa bubatera ubwoba, niko kubasubiza ko nta wundi muyobozi wabo bazi utari Kristo. Nibwo imigambi y'ukuri y'ubupapa yiyerekanye. Umuyobozi w'i Roma arababwira ati, niba mutemera kwakira abavandimwe banyu babashakira amahoro, muzakira noneho abanzi banyu babazaniye intambara. Nimutemera gufatanya natwe kwereka abasaksoni inzira y'agakiza, bazabazanira urupfu. Ntabwo iryo jambo ryari ryo gukinishwa. Intambara, amatiku, n'ibinyoma byose byarakoreshejwe kugira ngo bakureho abo bayoboke ba Bibiliya, kugeza ubwo insengero zo mu Bwongereza zasenywe, izidasenywe ziba izemeye kuyoboka ubutegetsi bwa papa. Hari ibihugu bimwe muri icyo gihe cy'ubupapa byabayeho ibinyejana byinshi bifite abakristu batigeze bagerwaho n'iryo shyano ry'akarengane. Bari bakijijwe n'ubupagani. Mu gihe cyose cy'ikinyejana bagiye bagerwaho n'amakozere yabwo, ariko bakomeza gushikama kuri Bibiliya nk'umuyobozi wo kwizera kwabo, ntibatezuka ku kuri kose kuyanditswemo. Abo bakristu bemeraga ko amategeko y'Imana adahinduka, kandi bagakomeza isabato nk'uko itegeko rya kane rivuga. Amatorero nk'aya akurikiza amategeko no kuruhuka isabato yabonekaga muri Afurika yo hagati n'abalameya bo muri Aziya. Abavodua b'IPM bafashe iya mbere mu banze kwemera icyubahiro cy'ikirenga cyahawe ubupapa. Imyaka ibinyejana yarashize abavodua bigenga, ariko igihe cyarageze ubwo itegeko rya papa amaherezo ryabacishije bugufi. Bamaze kurwana intambara y'akarengane batashoboye gutsinda, abayobozi b'abavodua bageze ubwo bemera byanze bikunze ubutegetsi isi yose yagombaga gukeza. Nyamara umugabane munini wo muri bo wahakanye rwose kuyoboka ubutegetsi bwa papa. Biyemeje kuba indahemuka ku Mana yabo, barinda ubusugi bwo kwizera kwabo bicishije bugufi. Ubwo habayeho kwitandukanya. Bamwe mu bahakanyi babona iz'iyi misozi bajyana ukuri kw'ijambo ry'Imana mu bihugu by'amahanga, abandi bacurika urw'ibibaya n'ibihanamanga munsi y'iyo misozi ahantu hatari nyabagendwa, biyemeje kutamburwa uburenganzira bwabo bwo gukorera Imana. Imyizerere y'abavodua yari ishingiye ku ijambo ry'Imana, ari ryo shingiro ry'ubukristu, rikaba rihabanye rwose n'amakosa y'i Roma. Ariko abo bantu b'abahinzi bamenyereye imizabibu, si kubw'imbaraga zabo zatumye bamenya ukuri kandi bakagushikamamo barwanya inyigisho z'itorero riri mu buyobe. Si ukwizera gushya bari bahawe. Imyizerere yabo yari umurage bakesha ababyeyi babo. Barwanirira gushikama ku kwizera kw'intumwa. Mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe. Byanditswe muri Yuda, igice cya gatatu. Imwe mu mpamvu z'ingenzi zatumye habaho gutandukana kw'itorero ry'ukuri n'iry'i Roma, nuko ubupapa bwanze kumugaragara isabato ya Bibiliya. Nk'uko byari byarahanuwe, ububasha bw'ubupapa bwajyaga kuzakandagira ukuri. Amategeko y'Imana agakandagirwa, maze agasimbuzwa imihango y'abantu, ikaba ariyo ihabwa icyubahiro. Amadini yagenderaga ku butegetsi bwa papa aherako ategekwa rugikubita kubahiriza umunsi w'icyumweru. Muri urwo rudubi rw'amakosa n'imyigishirize y'ubuyobe, abenshi mu bana b'Imana bashyizwe mu rujijo, biyemeza gukomeza kuruhuka isabato, ariko bagakomeza no kuruhuka icyumweru. Ibyo ntibyanyuze abayobozi b'itorero ry'i Roma. Bahatira abantu kutubahiriza icyumweru gusa, ahubwo bagerekaho no kugomera isabato. Abatsimbararaga kukubaha isabato bararegwaga, bakagirirwa nabi. Uburyo bwari busigaye gusa bwo gukomeza kubaha itegeko ry'Imana bwari ubwo guhunga ubutegetsi bw'i Roma. Abavodua nibo babaye aba mbere mu moko yose y'Uburayi kugira inyandiko z'ubusobanuro bw'ibyanditswe byera. Mu myaka ibinyejana byinshi mbere y'ivugurura, bari bafite inyandiko ya Bibiliya yose bandikishije intoki mu rurimi rwabo. Nuko rero bari bafite ukuri kose. Ibyo bituma bangwa, bagirirwa nabi. Bahamyaga ko itorero ry'i Roma ari ryo Babuloni y'ubuhakanyi ivugwa n'ibyahishuwe. Ntibatinya no guhara ubugingo bwabo, biyemeza guhagurukira kurwanya ubwo bwigomeke. Nyamara mu gihe cy'akarengane gakomeye, bamwe ntibashikamye ku kwizera kwabo, bagenda badohoka buhoro buhoro, abandi ariko bakomera ku kuri. Mu gihe cy'umwijima n'ubuhakanyi bwabaye mu myaka ibinyejana byinshi, habayeho abavodua bahakanye ubutegetsi bwa papa, bahakana gusenga ibigirwamana, kandi bakomeza isabato y'ukuri. Bashikamye ku kwizera kwabo muri uwo muvurungano utewe n'ubuhakanyi bukabije. Nubwo bari bakurikiwe n'amacumu bagenda bicwa umugenda n'Abaroma, bakomeje kuba abahamya b'indahemuka ku ijambo ry'Imana n'ubwiza bwayo. Muri iyo misozi miremire niho abo bavodua bari mu kaga, babonye umutekano mu gihe cyose cy'ubuhunzi. aho niho urumuri rw'ukuri rwakomeje umucyo mu ijoro ry'umwijima wagwiriye abakristo. Uko niko mu myaka ibihumbi byinshi abahamya b'ukuri bakomeje kwizera kwabo kwa kera. Imana yari yarateganirije ubwoko bwayo ubuturo bwera bufite ubunini n'ubwiza butangaje bwari bugenewe kuranga ukuri gukomeye kuyikomokaho. Kubw'izo ndahemuka zari mu buhunzi, ubuhangange bw'iyo misozi bushushanya gukomera k'ubutabera bwa Yehova. Bajyanaga abana babo mu mpinga z'iyo misozi bakabigisha ko Imana itajya ihinduka kandi ko ijambo ryayo rihoraho nk'uko iyo misozi itimuka. Imana niyo yahamije imisozi, iyitereka ku isi, iyitaka ubwiza n'ubushobozi, ku buryo ntacyashobora kuyihungabanya mu myanya yayo usibye ukuboko kuyayihanze. Uko niko yashyizeho itegeko ryayo ngo ribe ishingiro ry'ubutegetsi bw'isi n'ijuru. Ukuboko k'umuntu gushobora gufata umuntu kukamuvutsa ubugingo, kandi byashoboka ko ukuboko gukuraho imisozi kukayivana mu myanya yayo, nyamara niko ashobora gukuraho itegeko rya Yehova cyangwa gusiba rimwe mu masezerano yasezeraniwe abakora ibyo ashaka. Abagaragu b'Imana bakwiriye gushikama mu kudahemuka ku itegeko ry'Imana nk'uko imisozi ihora aho yaremewe iteka ryose. Imisozi izengurutse ibibaya yari umugabo wo guhamya iteka ryose ubushobozi bw'Imana muremyi n'ubwishingizi budahungabana bw'uburinzi bwayo. Abo bagenzi bigaga gukunda ibimenyetso biranga bucece ko Imana iri kumwe nabo. Ntibivovoteraga imibereho mibi barimo, ntibari bonyine muri iyo misozi, ahubwo bumvaga ko bari kumwe n'Imana yabahaye ahantu ho guhungira umujinya n'ubugome by'abantu. Banezezwaga n'umudendezo bari bafite wo kuyikorera. Kenshi iyo babaga bakurikiwe n'abanzi, uburebure bw'iyo misozi nibwo bwabagobokaga bukabahisha. Iyo bageraga mu mpinga z'iyo misozi, baririmbaga indirimbo zisingiza Imana, kandi ingabo z'Abaroma ntizashoboraga gucecekesha ayo majwi asingiza igikorwa cy'ubuntu bagiriwe. Umurava w'abo bigishwa ba Kristo warangwaga no kwicisha bugufi no kudahindagurika. Babonaga ko kwishingikiriza ku mahame y'ukuri bibarutira cyane kwishingikiriza ku bukungu bw'amazu n'imirima, inshuti n'ababyeyi ndetse n'ubuzima bw'umuntu. Bageragezaga gucengeza ayo mahame mu bitekerezo by'urubyiruko. Kuva mu buto bwabo, abana bigishwaga ibyanditswe kandi bakabatoza kubaha ibyejejwe n'amategeko y'Imana. Bibiliya zari nke cyane nicyo cyatumaga hitabwaho gufata mu mutwe ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Abenshi muri bo bashoboraga kuvuga mu mutwe umugabane munini w'isezerano rya kera n'irishya. Gutekereza Imana byahoraga bikomoka ku bwiza bw'ibyaremwe n'ibyiza byayo bya buri munsi. Abana bigishwaga guhora bashimira Imana nyir'imigisha n'ibyiza byose. Impuhwe n'urukundo bya kibyeyi nibyo byabarangaga, bakundaga abana babo bakabatoza kumenya kwirwanaho. Imbere yabo hari ubuzima bw'ibigeragezo no kuvutswa ibyo bifuza, kubera ko barebaga ahari iby'urupfu rw'abajyaga kurenganwa bahowe Imana. Babatozaga bakiri bato cyane kwihangana no kwitanga no kubaha ubutegetsi, ariko bakamenya no kwifatira ibyemezo. Babigishaga bakiri bato kumenya gufata inshingano n'ingaruka zazo no kwitondera ibyo bavuga no gusobanukirwa n'ubwenge buri mu guceceka. Ijambo ryose rititondewe ryumvikanaga nabi mu matwi y'abanzi babo, kandi ryashoboraga kubashyira mu kaga rikaba ryakwicisha urivuze ndetse n'abavandimwe be amagana menshi, kuko abanzi b'ukuri bari bameze nk'amasega bahiga bakurikirana uwatinyuka wese gutekereza iby'umudendezo w'idini. Abavoduwa bari barahaze umutungo wabo kubw'urukundo bafitiye ukuri, kandi ubuzima buruhije babagaho babukeshaga kwihangana gusa. Buri karima kose bashoboraga kubona muri iyo misozi kitabwagaho bakagahinga. Ibibaya n'akanya kose k'ubutaka gasa naho katakwera karahingwaga kugira ngo kabyazwe umusaruro. Gushakashaka ubukungu no kwitangira umurimo byari umugabane w'ingenzi mu burere bw'abana ngo bibabere umurage. Bigishwaga ko Imana ishaka ko ubuzima bubabera ikintu cyo kwitabwaho cyane, kandi ko badashobora kugera ku byo bifuza batitangiye umurimo, kugira amakenga, gufata umubiri neza no kugira kwizera. Ubwo burere bwari ishuri ry'umuruho no kubabara, ariko niho hari agakiza. Ibyo rero ni byo umuntu waguye mu cyaha akeneye, ni ryo shuri Imana yatanze ngo ashobore gukura mu majyambere. Uko barushagaho kumenyereza abasore ishuri ry'umuruho no kubabara, ntibirengagizaga no kubigisha iby'ubwenge. Babigishaga ko ubushobozi bwose bafite babuhawe n'Imana, kandi ko bakwiriye kubuteza imbere kubw'umurimo wayo. Itorero ryo mu misozi miremire mu butungane bwaryo no kwiyoroshya ryasaga n'itorero ryo mu binyejana bya mbere. Abayobozi b'umukumbi bavomaga ku isoko y'amazi atunganye mu ijambo ry'Imana. mu ntango z'imisozi zitoshye ubwatsi no mu bikombe abantu bateraniraga hamwe bakazenguruka bagaragu b'Imana ngo bagaburirwe amagambo y'ubugingo. Aho niho urubyiruko rwigiraga. Bibiliya niyo yari gati gisimo yabo. Barigaga bakitoza gufata mu mutwe amagambo yo mu gitabo cyera. Bakoreshaga nanone igihe kinini mu kwandukura ibyanditswe. Inyandiko zimwe zabaga zigize Bibiliya yose, izindi zikaba zigizwe n'ibice bito ababishatse kandi babishoboye bashoboraga kugira ubusobanuro bongeraho. Ubwo nibwo buryo gahunda yashyizweho y'urukurikirane rw'impapuro z'ubutunzi bw'ijambo ry'ukuri bwari bumaze igihe kirekire bwarahishwe n'abihaye kwishyira hejuru mu mwanya w'Imana. Kubw'uwo murimo wakozwe n'abantu bihangana badacogora bagiye bakorera no mu buvumo ku rumuri rw'isitimu, ibyanditswe byandukurwa umurongo ku murongo, igice ku gice. Uko niko umurimo wakomeje, ubushake bw'Imana bwabahishuriwe bwari nk'izahabu y'agaciro kenshi. Uwo mucyo warushagaho kubamurikira mu karengane bahorwa urukundo bakunda ubushake bw'Imana. Abakoraga uwo murimo nta kindi bumvaga uretse gukora ubushake bw'Imana. Abamarayika baherekezaga abo bakozi b'indahemuka. Satani yari yarakoresheje abayobozi bakuru b'idini ry'i Roma guhamba ukuri kw'ijambo ry'Imana bagutwikiriza ibinyoma, ubuhakanyi no kwigomeka. Intambara ikomeye ariko mu buryo butangaje. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ntikwigeze guhinyuka mu bihe byose by'umwijima. Ntabwo ryari rikomejwe n'ikimenyetso cy'umuntu, ahubwo ni ikimenyetso cy'Imana ubwayo. Abantu bakoze uko bashoboye kose ngo bagore ku busobanuro bunyomoye bw'ibyanditswe kandi ngo byivuguruze, ariko ijambo ry'Imana ryanesheje umuraba wari ugendereye kuririmbura. Nk'uko ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro, mu nda y'ubutaka kure cyane haba hariyo izahabu n'umuringa, ku buryo kugera kuri ayo mabuye bagomba gucukura bakagera kure cyane, niko ibyanditswe byera byuzuyemo ubukungu bubonwa gusa n'ababushakana umutima wose bicishije bugufi kandi basenga. Imana yashatse ko Bibiliya iba igitabo cyuzuyemo inyigisho z'igihe cyose ku bantu bose, kuva mu buto, ubusore no mu busaza. Imana yiyerekana mu ijambo ryayo yahaye abantu. Ukuri kose kurigaragaramo kwerekana imico y'uwayandikishije. Kwiga ibyanditswe byera nibwo buryo bwashyizweho n'ijuru kugira ngo abantu bagirane umushyikirano n'umuremyi kandi basobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Nibwo buryo bwo kuvugana n'Imana. Igihe abasore b'abavuduwa bamaze mu ishuri ryo mu misozi, bamwe muri bo boherejwe kurangiza inyigisho zabo mu mashuri yo mu midugudu minini, ahantu bashoboraga kubona byinshi no kurushaho gufunguka mu bitekerezo birenze ibyo bajyaga kubona mu mashuri yo mu misozi. Abasore boherezwaga muri ubwo buryo bahuraga n'ibigeragezo. Babonaga imico mibi y'icyo gihe, bahuraga n'abakozi ba Satani bagendereye kubayobya ngo basubire inyuma babagushe mu buhakanyi no mu bigeragezo bindi bikomeye. Ariko uburere babaga barahawe kuva mu buto bwari bugendereye kubakomeza no kubafasha gutsinda ibigeragezo nk'ibyo. Mu ishuri ryari ryo ryose babayemo, ntibagombaga kugira umuntu biringira. Imyambaro yabo yabaga idozwe mu buryo bashobora guhisha ubutunzi. Bwabo bukomeye. Bagezaga inyandiko zimwe ku bashakaga kumenya ukuri. Guhera mu bwana bwabo, abo basore b'abavodwa bari baratorejwe uwo murimo, bari barasobanukiwe n'icyo bakora kandi bakoranaga umurava. Hari ubwo abo basore bagenzi babo muri ayo mashuri bemeraga ukuri, bakihana, ndetse amahame yo kwizera k'ukuri agakwira mu kigo cyose, kandi abayobozi b'amashuri ya papa bagashakisha uko bashoboye kose, ariko ntibasobanukirwe n'aho izo nyigisho bitaga ko ziyobya iz'ubuhakanyi zikomoka. Abavodwa biyumvagamo ko Imana ifite ikindi ishaka ko bakora kitari cyo kwiharira ukuri ubwabo muri iyo misozi, ko bafite inshingano ikomeye yo kumurikira abakiri mu mwijima, kandi ko imbaraga bakura mu ijambo ry'Imana izababashisha gukuraho uburetwa Roma yashyizemo abantu. Bari bafite amategeko bagenderaho avuga ko uwiyemezaga kwirundurira mu murimo yagombaga kubanza gukora imyaka itatu ahantu h'ivugabutumwa mbere yo guhabwa inshingano yo kuyobora itorero. Mbere yo guhaguruka, ibiganza by'abagaragu b'Imana byarambikwaga ku mutwe. Abo basore ntibari barangamiye kubona ubukungu cyangwa icyubahiro by'ab'isi, ahubwo bari bitangiye kugira ubuzima burimo umuruho n'akaga ndetse no kurenganirizwa imyizerere yabo. Abo bavugabutumwa batangiriraga umurimo wabo mu bibaya by'iyo misozi, bakagenda babiri babiri nk'uko Yesu yohereje intumwa. Bagenzi babo ntibabaga bari kumuteka, ahubwo bagiraga igihe cyo guhura, bakajya inama, bagakomezanya kandi bagafatanya gusenga. Umurimo wabo wajyaga kuba imfabusa iyo bahishura umugambi wawo. Nizo mpamvu bawukoraga mu buryo buziguye kandi bwihishe, bakoresheje ibigo by'ubucuruzi cyangwa umurimo wo kugurisha ibitabo. Bagendaga batanga impano z'amabuye y'agaciro n'iby'umurimbo bidakunze kuboneka, bigatuma bakirwa neza n'abashoboraga kubirukana nk'abavugabutumwa. basengaga Imana ubudasiba kugira ngo Uwiteka abahe ubwenge bubabashisha gutanga ubutunzi burenze amabuye y'agaciro n'ibindi. Ubwo bagendanaga umugabane umwe w'ijambo ry'Imana bawuhishe mu myenda yabo cyangwa mu bicuruzwa, kandi ahantu hose babonaga nta kaga biri bubatere, bahishuriraga abantu iby'izo nyandiko bakazibakundisha. Iyo babonaga zakiriwe neza, bafataga umugabane umwe bakawutangaho impano. Ubwo bagendaga nta nkweto bambaye kandi bifubitse imyenda idasanzwe. Aba bavugabutumwa banyuraga mu midugudu minini bakarenga uturere kugera kure mu bibaya bavukiyemo, bajyanywe no kubiba iyo mbuto y'agaciro kenshi. Aho bamaraga kuva hubakwaga itorero, kandi amaraso y'abantu bicwaga yahamyaga ko bemeye ukuri bigishijwe. Umunsi w'Imana uzahishura umubare w'abantu bakize kubw'umurimo mwiza wakozwe n'abo bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana mu buryo buhishwe kandi butuje ryagiye ryakiranwa umunezero n'imitima y'abantu b'inyangamugayo, ricengezwa rityo mu Bukristo. Abavuduwa ntibabonaga ibyanditswe byera nk'aho ari ibihishura gusa iby'Imana yakoreye abantu mu bihe byashize, inshingano n'ibigomba gukorwa ubu, ahubwo byanahishuraga akaga n'ibyiza bitegereje umukristo mu bihe bizaza. Bizeraga ku iherezo rya bose ritari kure, kandi uko bigaga Bibiliya banasenga, imitima yabo yashengurwaga n'ubutumwa basomye bakarira, kandi bakumva ari inshingano yabo kubwira abandi ubwo butumwa bw'agakiza nyakuri bamenye. Babonaga neza inama y'agakiza mu byanditswe, bikabahumuriza kandi bikabaha ibyiringiro n'amahoro mu kwizera Yesu. Umucyo wo mu ijuru wamurikiraga imitima yabo, ukabatera umwete wo guhishurira abakiri mu mwijima w'ubuyobe bw'ubupapa. Babonaga abantu benshi cyane bayobowe n'abayobozi b'idini bashaka kubona imbabazi z'ibyaha byabo kubwo kubabaza imibiri yabo. Bari barigishijwe kwiringira agakiza gakomotse ku mirimo. Ibyo byatumaga bihugiraho, buri gihe batekereza iby'ibicumuro byabo, bakibona nk'abarakariwe n'Imana muri uwo mubabaro w'umutima n'umubiri bumvaga nta mahoro bafite. Uko niko abantu bari baraboshywe n'inyigisho z'i Roma. Abantu benshi batandukanaga n'ababyeyi n'inshuti, bagashimishwa no kuba mu bigo by'abapadiri. Abandi bashakiraga amahoro y'umutima mu kwiyiriza ubusa kenshi, mu gukubitwa inkoni bibabaje, mu kurara amajoro nta gusinzira, cyangwa mu gupfukama ku mabuye akonje muri ayo mazu mu mwijima amasaha menshi, bakicira imanza zibapfobya kandi bakemera kwihanganira kubabazwa gukabije. Bamara kumva bajahajwe n'icyaha kandi bafite ubwoba bw'igihano cy'Imana, bakababara kugeza ubwo bashiramo imbaraga, bagapfa badafite agace na gato k'umucyo cyangwa ibyiringiro. Abavuduwa bifuzaga cyane gusangira umutsima w'ubugingo n'abo bantu bashonje, bakabamenyesha ko amahoro y'ukuri ari mu masezerano y'Imana, kandi ko Kristo ari we wenyine byiringiro by'agakiza. Bari basobanukiwe neza ko inyigisho zigisha ko imirimo myiza ishobora guhesha imbabazi uwishe itegeko ry'Imana ari ibinyoma. Kwishingikiriza ku bushobozi bw'umuntu biniga urukundo rutangaje rwa Kristo. Yesu niwe wapfuye nk'igitambo mu mwanya w'umuntu, kuko twebwe ikiremwa muntu twacumuye ntacyo twakora cyaduhesha agakiza k'Imana. Ibyo umukiza wabambwe agapfa akazuka yadukoreye nibyo shingiro ryo kwizera. Kwishingikiriza kuri Kristo ni ngombwa, kandi kugirana nawe ubumwe bushingiye ku kwizera bigomba kubisanga n'ingoyi nk'urugingo ku mubiri cyangwa ishami ku giti. Inyigisho z'ubupapa n'abayobozi b'idini zari zaratumye abantu biyumvisha ko imico y'Imana ndetse n'iya Kristo ari y'umwaga, y'umwijima n'iterabwoba. Umukiza yatekerezwaga nk'utagira impuhwe, ikiremwa cyacumuye, kandi ko abayobozi b'idini n'abatagatifu ari ngombwa kuba umuhuza w'abantu na Kristo. Abari bafite ibitekerezo bimurikirwa n'ijambo ry'Imana bifuzaga kwerekeza abantu kuri Yesu nk'umukiza w'umunyampuhwe wuje urukundo kandi uramburiye amaboko bamusanga. Intambara ikomeye, bose baremerewe n'imitwaro y'ibyaha kandi bacogoye. Bifuzaga gukuraho mu nzira inzitizi zose Satani yari yarashyizemo kugira ngo abantu batabona amasezerano y'Imana maze bakamusanga, bakihana ibyaha byabo ngo bahabwe imbabazi n'amahoro. Umuvugabutumwa w'umuvuduwa yigishanyaga umwete n'ubwuzu abafite ubushake bwo kumenya ukuri kw'inkuru nziza. Yakoranaga ubushishozi n'ubwitonzi mu kwerekana inyandiko z'ibyanditswe byera. Umunezero we wari uwo gutera icyatuma imitima y'abantu bihebye ku bw'icyaha igira ibyiringiro ku Mana batekerezaga nabi ko umugambi wayo ari uwo guhora nta butabera. Iminwa inyeganyezwa n'umutima ushengutse ndetse n'amarira abunga mu maso, abavaduwa bahishuriraga abavandimwe babo amasezerano yerekeza ku nzira rukumbi y'ibyiringiro ku munyabyaha. Nguko uko ukuri kwacengiye mu bantu kwirukana umwijima n'umubabaro barimo kugeza ubwo izuba ryo gukiranuka rimurikira imitima barakizwa. Kenshi byabaga ngombwa ko asoma ibyanditswe agasubira mu byo yasomye ashaka kumva ko abo yabisomeye babyumvise bakabisubiramo kugira ngo amenye ko byumviswe koko. Bifuzaga kumva ko bacengewe byuzuye n'amagambo akurikira. Amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abantu benshi bari baratahuye ubushukanyi no kwishyira hejuru k'ubutegetsi bw'i Roma. Bari barasobanukiwe n'uko nta kamaro k'umunyabyaha yishingikiriza ku gusabirwa imbabazi n'abantu cyangwa abamarayika. Iyo umucyo w'ukuri wageraga mu bitekerezo byabo, umunezero warabasagaga bakavuga bati, "Kristo niwe mutambyi wanjye, amaraso ye niyo gitambo cyanjye, igicaniro cye nicyo gusenga kwanjye." Biringiraga byimazeyo umurimo wa Kristo ku bwabo, bagasubira muri aya magambo. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Bamwe mu bafite imitima itentebutse ntabwo biborohera gusobanukirwa n'ubwishingizi bw'urukundo rw'Umukiza, ariko guhumurizwa babonaga ko ari kwinshi n'umucyo wabazagaho byatumaga biyumva nk'abageze mu ijuru. Ibyiringiro byabo byose byari bishyizwe mu maboko ya Kristo, bari bashinze ibirindiro ku rutare rw'iteka. Gutinya urupfu ntibyari bikibarimo. Bajyaga guhitamo gushyirwa mu nzu y'imbohe cyangwa gupfa mu mwanya w'icyababuza cyose kubaha izina ry'Umucunguzi. Ijambo ry'Imana ryatwarwaga kandi rigasomwa mu buryo bwihishe, rimwe na rimwe rigasomerwa umuntu umwe, ubundi rigasomerwa itsinda ry'abantu babaga bafite inyota yo gusobanukirwa n'ukuri. Kenshi bakeshaga amajoro biga. Gutangara kw'abategeraga amatwi ubwo butumwa kwatumaga bageza ubwo bahagarika gusoma kugeza ubwo haboneka indi nkuru y'agakiza ibahumuriza. Kenshi humvikanaga amagambo nk'aya ngo, "Imana koko izemera igitambo cyanjye? Imana se ishobora kumpa amahoro njyewe? Irashaka kumbabarira njyewe?" Igisubizo cyasomwaga ngo, "Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura." Kwizera kwakiraga ayo magambo maze bagasubizanya umunezero bati, "Uko urugendo ruba rurerure, niko kugera ku butungane biruhije. Igikwiye ni uko nasanga Yesu ukundi nk'umunyabicumuro wivuruguse mu bibi, kandi ntazasubira inyuma isengesho risaba imbabazi. Ibyaha byawe urabibabariwe," niko avuga. "Ibyaha byanjye nabyo bishobora kubabarirwa." Umunezero uhebuje wasabaga umutima ni uko izina rya Yesu rigahimbazwa no mu bikorwa by'ubuntu bw'Imana. Abakiriye agakiza basubiraga imuhira banezerewe kugira ngo bajye kwamamaza inkuru nziza n'umucyo w'ukuri no kumenyesha abandi uko byabagendekeye bamaze kwakira ubuzima bushya mu nzira y'ubugingo n'ukuri. Mu mvugo y'ibyanditswe byera harimo imbaraga idasanzwe ikabakaba umutima wa buri muntu wese ufite inyota yo kumenya ukuri. Iryo ryari ijwi ry'Imana kandi niryo ryemezaga baryumva ibyaha byabo. Umuvugabutumwa w'ukuri akomeza kujya mbere, ariko kwicisha bugufi n'imvugo yoroheje kandi iciye mu kuri yakabakabaga imitima y'ababwumva aho kubwakira bakabukerensa. Igihe cyinshi ntibigeraga bababaza aho bakomoka n'aho bagana. Abantu basaga n'abarambiwe kubona ibibatangaza, barahaze ibibanezeza ku buryo babonaga atari ngombwa kwibaza ibye. Iyo bamurarikiraga kubaherekeza imuhira, yabasubizaga ko afite intama zazimiye akwiriye gusura. Ibyo byatumaga bibaza niba atari marayika wo mu ijuru wabagendereye. Igihe cyinshi ntibabonaga uwo muvugabutumwa bw'ukuri. Yabaga yagiye mu bindi bihugu cyangwa se akaba ari mu kazu k'imbohe ahantu hatazwi, akarangiriza iminsi y'ubuzima bwe muri icyo gihugu yagejejemo ubutumwa bw'ukuri. Ariko amagambo yabaga basigiye yakomezaga umurimo wayo mu mitima y'abantu. Ingaruka zayo zizagaragara kuri wa munsi w'urubanza. Abavugabutumwa b'abavuduwa bari bibasiye ingoma ya Satani, imbaraga y'umwijima ikozweho ihagurukana ubukana bwinshi. Intambwe yose bateraga mu kuvuga ubutumwa yarebwaga igitsure n'igikomangoma cy'umujinya, nuko agateza gutinya abamukorera. Abayobozi bakorera papa babona kaga kabategereje mu bikorwa byabo bavugabutumwa bakorana ubwitonzi no kwicisha bugufi mu kwamamaza ubutumwa, nuko bibaza ko baramutse badahagaritse umucyo w'ukuri w'abo bantu bamamaza watangaza ibicu byose by'amakosa yacu twashyize mu bantu, bigatuma ibitekerezo byabo byerekera ku Mana yonyine, maze icyubahiro bari bafitiye Roma kikagabanyuka. Kubaho kw'abantu bagishikamye ku kwizera kw'itorero rya mbere byari igihamya kigaragaza ubuyobe bw'i Roma, bikaba arizo mpamvu babangaga bikomeye no kubashora mu karengane gakabije. Kwanga inyandiko zabo nabyo byari impamvu ikomeye yatumaga abavuduwa badashobora kwihanganirwa n'ubuyobozi bw'i Roma. Umugambi wari usigaye wari uwo kubakura ku isi. nuko inama z'ubugizi bwa nabi zitangira gukorerwa ubwoko bw'Imana batuye muri iyo misozi. Babakurikiranagaho banyuze hose bagendereye kubarenganya nk'uko Kayini w'umwicanyi yarenganije Abeli amuziza gukiranuka amurushije. Babonaga imirima yeraga cyane bahoranye ihinduka imyirare, amazu yabo n'insengero bisenywa ku buryo ahantu hose hari imirima n'ubuturo bwabo hahinduka ubutayu. Nk'uko inyamaswa zirushaho kuba inkazi bitewe n'amaraso y'abantu ziriye, niko ibisazi by'abayoboke ba papa byarushagaho kwiyongera uko barushagaho kurenganya abantu. Umubare munini wabo bahamya bo kwizera nyakuri wakurikiranwe mu misozi, mu bitare no mu bibaya, bageze ubwo bihisha mu mashyamba. Nta kirego cy'imico mibi baboneraga ubwo bwoko bahiga. Abanzi babo bemezaga rwose ko ari abanyamahoro batuje kandi ko ari inyangamugayo. Ikosa baregwaga nuko batemeraga gusenga mu buryo buhuje n'ubushake bwa papa. Ku bw'icyo kirego babicisha agasuzuguro, ibitutsi, kubica urw'agashinyaguro n'ubundi bugome bwose bushobokera abantu babaye nk'abadayimoni. Ubuyobozi bw'i Roma bumaze kwiyemeza gukimbura izo nzirakarengane, papa ashyiraho itegeko ribaciraho iteka ko ari abahakanyi kandi ari abagome bakwiriye kwicishwa inkota. Ntibarizwe kugira ubunebwe, kutizera cyangwa guteza umutekano muke, kuko bavugwaga ko ari abantu barangwaho ubwitonzi, ntangarugero, intama z'umukumbi w'ukuri. Nicyo cyatumye papa atanga itegeko yuko niba batemera kwisubiraho, ako gatsiko k'indyarya kuzuye ubwibone kazicwa nk'inzoka y'ubusabwe. Uwo muyobozi w'idini w'umwirasi yaba yaramenye ko ayo magambo azamukoraho amaherezo? Yaba yaramenye ko ayo magambo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru kugira ngo azamucireho iteka umunsi w'urubanza? Ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye, niko Yesu avuga. Iryo tegeko rya papa ryararikiraga abayoboke be bose guhagurukira kurwanya abanyuranyije nabo, kandi kugira ngo abacengezemo icyo gikorwa cyo kuvusha amaraso, atanga imbabazi ku cyaha cyose gikorewe itorero, akura mu bihano bemera bose gufatanya nabo kubw'ibyaha bari barakoze, yemerera abantu amasambu bari baranyaze bagenzi babo mu buryo butemewe n'amategeko, kandi abasezeranira imbabazi zisesuye ku byaha byabo byo kwica utemera imyizerere yabo. Akuraho amasezerano y'uburyo bwose yaba yaragiranywe n'abavodua, kandi ategeka ababakorera bose kubavaho, abuza umuntu uwo ari we wese kugira icyo abafasha, kandi ashora abantu mu bwambuzi bw'ibyo batunze byose. Nguko uko ukuboko k'umugizi wa nabi w'icyo gihe kwarwanije abantu bari abahinzi b'abanyamahoro bitungiwe n'amaboko yabo, bashyirwa mu maboko y'ababacuza utwabo, babakorera ibyamfura mbi no kubica, ubwo kandi bazira izina ry'uwavuze ati: "Umwana w'umuntu ntiyaje gukuraho abantu, ahubwo yazanywe no kubakiza." Iryo tegeko ryerekana rwose umugambi w'uwaryandikishije. N'uburakari bw'ikiyoka ntabwo rwose ari ijwi rya Kristo. Abayobozi b'idini gatulika ntibashakaga kwemera kuyoborwa n'imico ntangarugero y'itegeko ry'Imana, ahubwo bikoreraga amategeko ajyanye n'ibyo bashaka, bakabihatira abantu kubikurikiza kuko papa ari uko abishaka. Akaga katigeze kabaho karatera. Abapadiri na papa baba nk'abapfuye ubwenge, baba ibikoresho by'ubugizi bwa nabi no gutukana bya Satani. Nta cyiza cyari kikirangwa mu mitima yabo. Wa mutima warangwaga mu Bayuda bica Yesu, umutima watumye bica intumwa, umutima watumye Nero arwanya abakristo mu gihe cye, ni wo mutima ab'iki gihe bafite nanone kugira ngo bamareho abakunzwe n'Imana. Akarengane kamaze imyaka ibinyejana byinshi kihanganiwe n'abagirirwaga nabi mu buryo butangaje, ntibigira batezuka kukubaha umukiza wabo. Nubwo hari ibyo bitero biyobowe kugira ngo babamareho muri ako kaga kababaje, ntibabuze gukomeza kohereza abavugabutumwa ngo bakwize ukuri mu bantu. Barakurikiranwaga kugeza ubwo babavukije ubuzima bwabo, ariko amaraso yabo yavomeraga imbuto babaga bateye, nuko amatunda ntabure kwera. Nguko uko abavodua barwaniriye ukuri mbere y'umwaduko wa Luteri. Batatanijwe mu turere dutandukanye, nicyo cyatumye bakwiza imbuto z'ubugorozi bwatangiye mu gihe cya Wycliffe zirushaho kwamamazwa henshi hafi na kure mu gihe cya Luteri, kandi niko zikomeza kwamamazwa n'abemera kwitanga no kubabazwa kose, babahora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, no guhamya kwa Yesu, no guhamya kwa Yesu, no guhamya kwa Yesu, no guhamya.